Nesikia umungua, mebake majivu. Na ulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemi jampata mwingine mtu olivu. Mepita kushoto kinyola kulia. Mana sija kumisi. Sija ku na waza pesa utanambia nini? Mapenzi sitaki narudia tena. Sija kumisi. Sija ku ndelea kudanga staki kupangwa. Miso mshamba narudia tena. Sija kumisi.
Staki unachotaka kipolo akipaswi achana na mimi. Uomesha chacha fimbo ya mbali haiwezi nichapa. Huna mafundi unatoa famba. Huna mautamu sozi jilamba. Kwako sichumishi mchicha nitakuwa mshamba. Uliona mifala kisa najichanga. Sija kumisi fala hey. Haukuwa loyal kisa Vicente. Ukatoka na vizee kisa trip za zenji. Sija kumisi kupendi. Umona na zinyaga do nataka tuspendi. Staki kukukata uliona keki shenzi. Bonge la komwe utakula kwenzi. Usifo sipenzi shaweka exi. Kukupa tiki siwezi hey. Uwezi kwa wangu buu. Mana uchaguina na naikudu. Ukaisha zoya kuruka. Ungaiwa umesha chuja. Ufaiwa ushavuruga. Ukinyalo sinifuate vunga. Wesa liti yuda
hey. Pack a refill. Get to look funny or get to the mill. I'm done with this papi. Si purchase the mood. I'm all about millions. I'm in a race. Stop calling my phone. Girl give me a space. She say I'm sweet. No give me a taste. Sitaji kumblock. Sijibu text. Out of my mind. Ain't no debate. She will be back on a mimi now. But no sikuitaji. Feel me now. She say honey please. Mfanya touch papi. Kitaka kupigi show. Yeni so. No film baga kwenye rose. Number Lamborghini doors. Bila roof. With the cool in the boots. Super unlock. Wanna get low. Get low. Out of AMO. Sija kumisi. Get that to the memo.
Nesikamo ngua. Mebake majivu. Na ulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemi jampata mwingine mtu olivu. Mepita kushoto kinyola kulia. Mana sija kumisi. Sija ku na waza pesa utanambia nini? Mapenzi sitaki narudia tena. Sija kumisi. Sija ku ndelea kudanga staki kupangwa. Miso mshamba narudia tena. Sija kumisi.
Solidari kiondoka. Silali, nitakesha na bia. Sifiki popote, nitapoteza njia. Mawazo kibao labda nitaga dunia. Sight, tangu mesepa, I'm feeling alive. Saka tu pepa, ni roll in my life. Babies kitaka, just do it, I'm nice. They say I'm too good, she say no, you too nice. Right, I might get lucky tonight. Nyonga some jazz and go book me a flight. Party after party, so buya di night. Na sina my stress, I'm enjoying my life, yeah. Wake up, mziki mfurai, yeah. Basi kijit niwe high, yeah. Don't text me, no, don't call my phone. Don't call
yeah.
My home,
I'm
goodbye,
squeezing,
yeah.
I'm squeezing, talking niki, sina nijia. Umekuwa mvuvi unavuvua chupi na waza ni kupe zawadi ya kasia. Sija kumisi kenani na pia mwenzako nko busy na shika tu pesa mwenzangu na shika mikia. Au kisa maybe geto dogo jiko la mkao ulipenda gesi sasa ungeniambia. Na ulivo kichwa maji uono kitupe ndoano imo. Delea kuwa panga kama ni gubu milisha left simo. Utamwaga chozi sana kuni nilia minamwaga wino. Saviko virus o tv tu mpaka radio ni minyumo. Nesikia mungua mebake majivu. Na ulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemi jampata mwingine mtu olivu. Mepita kushoto kinyola kulia. Mana sija kumisi. Sija ku na waza pesa utanambia nini? Mapenzi sitaki narudia tena. Sija kumisi. Sija ku ndelea kudanga staki kupangwa. Miso mshamba narudia tena. Sija kumisi.